tawa on andi widindar leydi Mali golloɓe zofureɓe yo hakke temeɗe jeɗɗo politinkoɓe leydi Mali ɓe laati sababu bonnude ndeɗo gollirde zofure. Wayde leɗɗe nder laddeji amen woni ko memeten haala muɗum lende ɗo yewtere parlonde l'environnement. Kaldal hakkunde amen e commandant Ousmane Sidy Bé, kanko woni directeur jangguinirde zofure tabakoro. Wayde leɗɗe ne laato sababu rafi ndiyam ɗum yo hello e kabaru ndema, ndenno so ni ndema wala kabaru nguure latto tit Allah, so nguure ɗum wala yo wayde ndenagu, ndenno hultine tan ɗum fuf no ɓillodiri. Eɗen gondi haɓɓude tirosiyaku ka so ni en ƴeewi yimɓele gulɗoɓe ɓeɗo turisien ɓe en paamon wideyo tan talka en ko ɗum latto sababu sembinde talkaku nder leydi Mali ndi. Yo wayde ndemoɓe nder kiroɗuji amen ɗi, ɓe fof gaari nder galluje hono Bamako, nden so wattu ndema yuttuke fof ɓen dutoto ka joni wona fe non wurdi, saabu yire fof wala e leydi ndema wakkati joni o. So banggal sababuji ɗiɗo alhaaliji ɗi an loon wakkati joni o nder kiroɗuji amen ɗi, taykama wiide mo fofna wonde e yimadaraji yalla ana heddoro nokku ndema ɗo jeeyi, bangge goɗɗo ɗum kabaru ndemaji ɗi na hen. Ɗum fof no latto sababu taccugol leɗɗe nder laddeji amen ɗi. So ni kettal gasali keɓal gotal ngal jamare nde jogui woni jaagu leɗɗe ɗe. So banggal kultiɓe wiide golloɓe zofure ɓe ɗum na dorodida e ɓeɗo yimɓele, andon wiide ɗum fuɗɗi e wattu mars 1991, wattu mo gollirde nde na jukka noon kala taccuɗo leɗɗe nder laddeji ɗi, hono ɗum watte wakkati joni o. Batte muɗum ndeɗo gollirde nde metti jama o sanne, nden caggal mars 1991 yimɓele amen nder kirduji ɓe yiɗa ɗon fe yiide zofure ɓe e ley immadaraji politinkoɓe heɓgol gotoɓe en ana e mabɓe kultitoɓe wiide so ni ɓe keeɓi hoolare gotoɓe ɓe majjinan gollirde hono e zofure ɓe ma ɗum nangoɓe usruji ɓe, ndenno caggal ɗiɗo imadaraji ɗi min taki jati noon ɓe golliri, saabi kamɓe politinkoɓe en jeebi ko gollirde nde fa yotti nokku bawɗe fof nde heduraki fa inde zofure ɓe haaltake. Noon kala taguji lubbi ɗi min jogui noon fadde hitande 1991 mursama, ɗum yotti nokku fa zofure ɓe na jaago noon ɓorude kadle mabɓe gollirde. Yo wattu hitande 2012 woni koɓe puɗɗiti ɓorude ɗiɗo teniji ɗi, ana yimɓele ɓe anda noon fe teni mabɓe o, saabi ɓe lando ko oɗo golle woni, tawene yo gollirde hinde. Andon wiide adada zofure en golloɓe nder leydi Mali fof ɓurata temeɗe jetto, ndenno so ni wonkoɓe mbasi ana fammini. Fay banggal fonction publique o yo hakke sappo on ɓurata fof ɓamede nder kala ɓamgol e golle. E misal omi hoora hitande mo ɓamaɓe golle minen mbarano taton, rawanen hakke capanɗe taton ɓama, ndenno oɗo jogola o ana tiiɗi golleji ɗi mbawa hunccanede hoore no fewiri. So ni adadu golloɓe ɓeydaka bawɗe golle ɗum hunccane hoore, tiɗana zofure en ɓe mbawa hinade golleji ɗiɓe kalfina. Fay so on taki wiide won e golleji amen ɗi keɓi lawol, yo batte pamatoba yoga gattan ɓe mi hakkillo. Banggal kultiɓe ono yuguyugu ko woni e golle zofure ɓe, ɗum kay jo nder gollirde kewɗe, bomɓe tagu wasataki fe tawede e gollirde zofure goto goɗɗo e ley ladde hakkunde yimɓele hewɓe, sikki wala kay banggal joddi ndi o jogui ko ɓuuri hewde o salata ko fi dawrudide ɓeɗo yimɓele, ndenno ko hulta ko yo gonga jaati ka wala komi mbawani ɗum. Ɗum foof tawede so ni imadaraji zofure ɓe jawaboji goduɗe joni ɗi keɓatake noon, saabu dulla wide politinkoɓe leydi Mali ɓe kay jeebi kesanne ndeɗo gollirde. Ndenno wakkati joni o minen mila wiide ko ɓuri kay yo darude famminngol nder jangguidere amen ɗe. Yalla ɓinguel leydi Mali na wattan hakkillo kala ko woni ndenagu hawalu, ndenno gila jomum na famɗi yiɗan kala ko woni kabaru lekki, kambar ɗum ne yiɗi ɗum hunccene hoore nder jangguidere amen ɗe, saabi on dulla wiide wakkati joni o ana e sifaji kulle ladde e kañe leɗɗe en puɗɗi majjude, tawanen nden yo sere buguji amen tan ni keɓata ɗeɗo leɗɗe ma kulle ladde, wona noon ɗum worri fe joni. So banggal dabreji kanɗe hunccanede hoore wakkati joni o, ɗum wona tan kabaru gasuji ɗi, an ɗon ana woodi ɓiɓɓe leydi malinkoɓe gadduɓe nder leydi Mali sifaji ande guese mbawɗi sanne nafude leydi ndi, koɓe kasidin tan yo faaba laamukoɓe ɓe. Won alhaali charbon ɗiɓe moƴƴini ɗi blangerie hewɓe Bamako na nawtoro wakkati joni o, ɗi moƴƴinirama huuɗo guese ko fittigaji ma mambari en ma ɗum haaborimo. Yo mijoji ɗi laamukoɓe hani jaati yirwinde, batte muɗum eɗen mbawi wasude nawtorade charbon andaɗo o, kamne metta sanne taykade wiide leydi Mali ndi yeɓike kabaru muɗum. Ɗo enne timmata ndeɗo yewtere lollirde parlon de l'environnement. On jarama heɗade, yo en jii jeɗɗiro warore.